kupitia smokemziki.com.
Lobini
X2
Ataki kabisa na kata 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 Ataki kabisa taki ataki 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 kabisa na kata 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 Kwanza taki kabisa taki ataki ataki Anapenda neshe pom, napenda neshe bang Napenda neshe dung, anapenda na voimba imu Anapenda neshe pom, anapenda neshe bang Anapenda neshe dung, anapenda na voimba imu Aja niti ya unyonge usuri shepu kibonge Aja niti ya unyonge kizima na simia Napenda niache pompe nikinywa gadaria Hote kunguru wanafiki pishe ni basinjia Siwezi kupata tabu mepe ufoma ilia Mpore na sifa baby wanku na msifia Nzuri wa umbo mga mbaliki mungu pia Maadili ya kwao Zanzibar ni alipotaliwa Ia pendi mlezi wala mkutaji pia Siwa tisikiliza yoyote nukwa mkuna kwa mia Anapenda nyeche pom, napenda nyeche bang Napenda nyeche dum, anapenda na voimba imbu Anapenda nyeche pom, anapenda nyeche bang Anapenda nyeche dum, anapenda na voimba imbu
Malike alisema pombe atati ya mbona na juzi nimekuta kashika bia Na duke alisema pombe atati ya mbona na juzi nimekuta mishika bia Kamdangalia mwezi wake Nkashika bia na fusi yeti ya kake Kamdangalia mwebebi wake Nkashika bia na fusi yeti ya kake Nkajichangalia mkompizi wake Nkajichangani Nkwa eksi wake Nkage wabia mezima popeke yake Kage wabia memwacha popeke yake Numaja kajichangani ae
Oh mama nanu wabia siwa kekiweko Oh mama nanu watunge siwa kekiweko Oh nanu wabia siwa kekiweko Oh mama nanu wabia siwa kekiweko Nadao
Kamdanganya Mwezi wake Nkashika bia na fosi yeti ya kate Nkamdanganya Mwebebi wake Nkashika bia na fosi yeti ya kate
Napenda niache niache wata niache mye Niache kira kitu mye Napenda napenda kwa na baka mama kwa nisifie Mweza kwa napenda mwabia mungu
Mungu kibu
Napenda niache mwawisi Dobini Anikiwa na marike kituro ni nalongo Anisalime duke ujangwa duke Weka samiro shweka nisalime meneja tashi Ameleza suraba iso tuya bige Ndiyo Ngueri
The Mixing by X2
M Records.